Guitar Records.
Make from on the beat.
Zijukira wali kawunge zinge futemba ngomu kujukuju kwekwe gama muwema munda mwena sanga shoshola itembo sera yanyumize mbozera negwa makerenda yangamba kicho kuba maraya tachegana ngomu walu omotobi yalino kweyiya famire ye babu wezembu ya gezi kunta masikini gwe yalaba nguo woluganda gwe yasumu kamuna weze jitegera ebyetago byali bingi mu kisaganda amagezi mukwesiba naye ngiro wayaya nga option esoko kwepulula mu bunya ebyembi bakama be bamuluma bamuyaya abambu bamukozesera bwatyo ne yekyawa bandi wako ni yoga yoga nezimu wamba yekanga sumbusa tandi sojimansa mbuyali refari atagabanga red card abakiriza sidibe yafuira firimbi yali n'olusuku lwali lwabale kipoli bakastoma tatoma abo yafuna tomoni yakunganya abawanvu sako n'abampi omwali abajasi ne bawana yinchi olw'obwetavu teyabola na ziranchi okugazi yakatala solozo mugati taimu yatuka nali nyisagureti nabavuga zijeti bamukima private bamugabana mu mahotera agebeyi era gasinga manyikidwa bamutenda lyanyi mbwe kigambo malaya sikugaya mandazi kyetagalumira mwoyo kusomoza kunji tekyebereka olusi biyingiramu abotioni nati si kyangu okwewalazira ivu session banebe yalekayo bawudisibwa muyagi bakuwabulako ebyabwe mbuba wa wayifoni kyamuyingiza banka nagulawo akawunti olwaweza savings eziri apartment ebyokuswala yabigumira nakati wali peregeso olwedde bamwogerera na munji yatoba amakazi okumula abaleero no kyali gyenvudde we batono nnyo abamanyi nga bwali nawunikiriranga mp agudde mapi embozi ye yandeka nkotesa omutwe wansi duniya fenna etutulugunya buladi n'okkula kweta kuvuluba na bitomi we batuukira okugamba nti oyo ye mwami gundi entalo z'oba oluwanye bugulu bwa miripedi respekti bagikuwa olwofuuse relevanti kisa kya mukama mwebazanga always still dine on the poetry the rap slinger they knew soundmast on the beat
bitofu bino
level
okuba